Tonga Records forever.
Chope manga na japo na Chelsea dawa Angalabzi Kentucky tajiri ya butwende sawa Mabangalo na magari kama toto varesa Kari ya kopa muza duka na thamanza ya pesa So muza sangara Mtani unita geto professor Uliza dandora Eshima kama dudu kisesa Wongo mnacheza Inwa bongo na indo yenu flavor Na nipa kino mgongo na shukuru napata feza Neza kumbuka nalichona Nikasau jina la movie neza Shindo kusoma kwa sababu tu ya mojuzi Kazi yangu mimi ni create two his words Na punches za mkono wa chuma kama mita usaibol Na ninginize MC kama chain is a goal Kwenye kifuwa cha PDG na jona nsoma bwanshe Yo, na flow cause kuna F kwenye feed Ni mwanza cause kuna M kwenye MC Na who else could it be? Nitin Gosha, The Dawn Na Soul James, japo my words are bomb Na McDowell ina make sense Mafollow na actor channel maswala kudadadeki Netaji respect na so stress ka KRS Nimbali
sana na potoka na lina zenye puta kwa kusonga mbele Nimbali sana na potoka na lina zenye puta kwa kusonga mbele
Tabasam hata kama nanja Nyeshim kama rhymes ni majungu kweli ufame nwa jamaa Historia ujibridia so sana ka movies a champion A man kama MC na maproducer zuri wa sampling Niko na customers Sitaji kwa hassle naenda nao ngazi kwa ngazi Let us niche wa Danny Brasco So go piko siya ndo maana na nita mbunifu Na zidi kuendelea na pakua hits kila siku Nasema na mkia na tema vitu viko deep Mapema nalacha kugia zingeno genge kwa so issue Nachukia kosea na suwezi fraye kupotea kimbia Napotembea ka unataka kunifikia Na pia misi na spare kama navi nisikia Najua vilo no navi sivyo live nisia Sichagui kama mbomba kwa dui neza jikomba Na ikamgusa hata kweka ukuta kamjomba Najiuliza minani na ajibu mini mtu flani Msome kitani nani anasema kominami Wapinzani suoni mlopo gizani njoni kwa mfame Na wafanya ndotoni mina yafanya dharani
Nibali sana na potoka na linda sinye kuta kwa kusonga mbele Nibali sana na potoka na linda sinye kuta kwa kusonga mbele
Napotokea Kuna mvua jua kali pia Geto kibao Yeah, yeah. Geto kibao Ooh, ooh
Of home because they don't understand This is the king of the motherland And just for the record Nomba Mnyue Rock City Hip Hop is back and running at full power.